la police territorial en tant que
police territorial e jile yogabe wana ko moddi an way latal sababu feccugol leydi ndi himbe sente handen be hewbe mabbe fadde mu enade fedde de jabanaino police territorial mi yey hande hono fu be jabirta e de dabare sini andari jati police territorial na famawdo woni e mudum ka no kabaru mali wori hande ni wawa gasude sabi tid allaji ana kewi leydi ndi wonde fu ko wiado kabaru haggitere na do kabaru si don ana hani selede sabi leydi mendi handen ana fecci police territorial wa mo inade handen no kabaru o worini no kuje kewde e leydi meden di ngala e wi lam o nsabi dabere mudun ana tidi ko sendi hakkunde police territorial e police national sina ndari police territorial kanyun daranoto kabaru nokku goto wodani don dena gu nokku mu woni ko daranoto wana non wori e police national kanyun buri sembe dena gu leydi ndi fu daranoto e do wi ministere humunene dena kunde kanyun woni wana hono police territorial ni kanyun lam kobe e region o ndawranta dum sandari jati ko sabi de o kabaru jabaka inde de mbonni tata dum farde wiede no police territorial an wawno wiede no police de grande voirie le leedo godde dun won be noddire brigade de grande voirie sini andari do kaddal gadangal fa jam hebe gal kollitama wiede o police mo ene le region ngaji gondi le sahangal sini dum mo inama le di region ngaji be noddirata azawad himbe ametebe le mudon ko buri hewde fu atawan himbe e nokkuje dun an wawa wadde tidallaji fa kabara mudon ya yeso dabreji kewdi kani bamede ko heewi hani waylitade do kabaru police territorial fay se dum watte wana le sahangal tan le leydi ndi fu hani wadede dun burata sembe laato du darantobe denagu leydi ndi
journaliste